life.
It was like a dream, una kamba it's over. Unanisi ya dry, munga nina angova. I thought ni chikwondi kansi wenze pama off. The best love, I stand to the worst love. Yeah. Wachinja, wangala chesa pepa. Si wanzo funa love, we wanzo funa blesa. Unaninge na nunichoka, munga ndiwe need. Ukali wa mutima na kule mbela na nyimbo. Ma, wanikiamo munga buju wa kulata. Nenzo vela kupia ine wanipoka duve. Na kangi wa kuenda munga kaidi bedumpe. Nipanyila mutima, mami awe suri mushe.
You are the one in a million. I never thought you'd change to a million. Wani bende kaine, noni jaka jaka mom. Noni taila kuwaya.
Wani taila kuwaya.
Wani taila kuwaya.
Wani taila kuwaya.
You are the one in a million. I never thought you'd change to a million. Wani bende kaine, noni jaka jaka mom. Noni taila kuwaya.
Wani taila kuwaya. Wani taila kuwaya. Wani taila kuwaya kam. Wani sulaka ni chani chalengesa kuti unisia ha. Wani poka malomance. Wani chai sila pants. Wani shokela mutima munga ngondo kuilaki. Nishindine chechi kubangati ni kufuna back. Wani onongela favor. Wani panyila malaki. Mukazi munga iwe safunika muchikoni. Wani siya maules munga kujia kwa mulozi. Wai kusanka zikika munga ulaki nga west. Wachilamo kuzivela munga mbeta muli vest. DTG, don't trust any girl unless uli strong kuzipeleka ku hell. Wazifaka po for sale, awe love si malona. Wani siya ningolila munga ulendo waona. I wish you luck even though chini baba. Wani kolopa kolopa peni palastino tawa ish.
You are the one in a million. I never thought you'd change to a million. Wani bende kaine, noni jaka jaka mom. Noni taila kuwaya.
Wani taila kuwaya.
Ooh, yeah.
Taila kuwaya.
You are the one in a million. I never thought you'd change to a million. Wani bende kaine, noni jaka jaka mam. Noni taila kuwaya.
Wani taila kuwaya.
Yeah.
Wani taila kuwaya.
Your boy needs.
Wani taila kuwaya.
Wanitaila kuwaya munga siwenze mukaya. Tuma good memories, tonse mami munataya. Ine wanisia maya love nayo unataya. Apa ndiwe cheo uliko na bagai fulu yava. Wanisia back munga kumbuyo kwa nkuku. Niza chali za lekt munga ndine techipuku. So unanisia back ine nkali niku konda. Anyway wanisia na chilonda.
You are the one in a million. I never thought you'd change to a million. Wani bende kaine, noni jaka jaka mom. Noni taila kuwaya.
Wani taila kuwaya.
Ooh, yeah. Wani taila kuwaya.
Wani taila kuwaya.
Yeah, wani taila kuwaya.
CK Music Promos.com.